Pesa mkali magic.
Nikisema love you, sema love you too. Nikisema nidi, sema nidi too. Nakupenda wewe tu. Nikisema love you, sema love you too.
Sema nachotaka,
sema tu.
Ili nikupe baby,
sema tu.
Sema nachotaka,
sema tu.
Wanga wakisema utajiju. Na uzuru wa peke yako my baby unavutia. Unavutia God ameopunja weza kwa ilawe kakujasia. Kakujasia tere. Yani mtoto mashawa uko nyuma ndo bala. Kifuani ukimuona anavutia ukimuona. Minyama kanona lojicho kiriona. Shemeji enu yo, oh enu yo.
Nikisema love you, sema love you too. Nikisema nidi, sema nidi too. Nakupenda wewe too. Nikisema love you, sema love you too.
Sema nachotaka,
sema tu.
Ili nikupe baby,
sema tu.
Sema nachotaka,
sema tu.
Wanga wakisema utajiju.
Timber Zero Records.